Iminota ibarirwa muri 30 ni y'urukiko rukuru rwa gisirikare rwafashe rusoma urubanza Private Munyembabazi wabarizwaga muri batayo ya 17 yaburanagamo n'ubushinjacyaha bwa gisirikare ndetse n'imiryango y'ababuza babo mu ijoro ryo kuwa 10 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka. Private Munyembabazi yateza amatwi bucece icyemezo cy'urukiko yubitse umutwe imbere y'umucamanza mu cyumba cy'inama y'akarere ka Gicumbi cyari cyakubise cyuzuye n'abumvaga urubanza. Uyu musirikare yarakurikiranyweho ibyaha byo kwicarashe abantu mu kabyiniro kazwi nka Hunters Sport mu mujyi wa Gicumbi kubera umukobwa Flavia Kayitesi ngo wanze kumubyinisha. Ubushinjacyaha w'umurega bwavugaga ko kuba yarasereye n'abari mu kabari agahitamo kujya kuzana imbunda mu masaha ya 9 z'ijoro ibyo yari yabigambiriye bukamusabira gufunga ubuzima bwe bwose no kwamburwa impeta za gisirikare. Private Munyembabazi we yemeraga icyaha akavuga ko yisharashe 5 agakomeretsa 7 bitewe n'ubusinzi. Umwanzuro w'urukiko ntiwagiye kure y'icyifuzo cy'ubushinjacyaha ruvuga ko kuba Munyembabazi yarisirisimbye mu kigo yabarizwagamo hafi y'akabyiniro Hunters Sport ashaka imbunda yo kurasa nyuma yo gutungana ari ubwicanyi bugambiriwe rutegeka ko afunga ubuzima bwe bwose akanamurwa impeta za gisirikare. Urukiko kandi ruvuga ko abarokotse urwo rufaya rw'amasasu bitabaye ku mbabazi za Theogene Munyembabazi rumuhamya ubwicanyi mu bwinjiracyaha bugambiriwe nabwo ahanishwa gufungwa burundu no kwamburwa impeta za gisirikare. Ku kijyanye n'indishyi z'akababaro kubabuza babo n'abakomeretse birasa n'igiherahiro gikomeye. Ubwo aheruka imbere y'ubutabera Private Munyembabazi yemeraga indishyi z'akababaro zasabwaga kubabuza babo n'abakomeretse ko ari ngombwa ariko ngo nta bushobozi yabona. Ababuranira imiryango y'ababuza babo n'abakomeretse basabaga miliyoni zisaga 150 z'amafaranga y'u Rwanda bavuga ko ibyakozwe byaryozwa leta kuko ngo yarangaye bikomeye aho umusirikare wayo yinjira mu kigo inshuro eshatu ashaka imbunda karasa urufaya rw'amasasu 28 yarangiza akajya kwiryamira nk'aho nta cyabaye. Urukiko rwabiteye utwatsi ruvuga ko Private Theogene Munyembabazi ibyaha akurikiranyweho yabikoreye hanze y'akazi rutegeka ko miliyoni zigera kuri 80 z'amafaranga y'u Rwanda zizishyurwa na Private Munyembabazi. Rugena ayo mafaranga urukiko ruvuga ko rwibanze ku gaciro buri muntu yarafitiye umuryango we n'imirimo yakoraga. Nka Emile Nsengi yumva wari umukozi wa Burarirwa abunganira umuryango we basabaga miliyoni 103 z'amafaranga y'u Rwanda urukiko rwategetse ko umuryango we uzahabwa miliyoni 31 kuko ngo Nsengi yumva yagombaga kuzakorera miliyoni 27 mbere yo kujya mu zabukuru. Aba bagize umuryango wa Emile Nsengi yumva wishwe arashwe na Private Munyembabazi.
Nitwa Nsabimana Uzere ndi murumuna wa Nsengiyumva Emile wapfuye ari we wishwe. Uru rubanza turwakire nyine nk'uko rwaciwe nta kundi nta kindi cyahinduka ariko njyewe ku giti cyanjye ntabwo nejejwe n'uburyo Leta y'u Rwanda babayikuye muri uru rubanza kandi ibyagiye bigaragazwa byose byagaragazwaga yuko uriya Munyembabazi Theogene yari umukozi wayo imbunda ni yakoresheje abica yari ya leta. Icyo rero nicyo numva kitanejeje mu buryo bashobora kuba bakuyemo Leta y'u Rwanda mu gutanga indishyi.
Yewe nitwa Musanabera Sifora. Kuko urebye nk'ibyo yari kuzakorera yari afite gahunda yo kuzarongora yari umusore bamwisha atabyaye yari afite kuzakorera byinshi birenze izi ndishyi z'akababaro. Ubwo rero ntabwo izo ngizo twagombaga kubyishimira kubera amikoro make rwo kujurira tutabikora kuko nta mikoro dufite.
Uretse gushyira imikono ku cyemezo cy'urukiko ku baburanyi bose nta kijyanye n'ubujurire kigeze cyumvikana haba kuri Private Munyembabazi cyangwa se ngo urukiko rubimwibutse cyane ko nta n'umwunganizi mu mategeko yagiraga ahita yurizwa imodoka bwangu asubizwa muri gereza. Uru rushobora kuba rumwe mu manza zitwaye igihe gito iminsi 3 gusa. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, Igicumbi mu Majyaruguru y'u Rwanda.